Isi la kawaida mzee.
Bricky B. Wengi mtaa wanatamaa ndo manake. Wengi mtaa wanitaki ndo manake. Wengi wanasema nitati ndo manake. Wengi wanasema ndo manake. Shagundwa kuna tamaa ndo manake. Shagundwa kuna wivu ndo manake. Shagundwa kuna ujanja ndo manake. Shagundwa kuna ndo manake. Hii dunia misi ya mini, mina mini to my God. Na mini to my girl, na mini to myself. Na mini to my life. Ambieni makavela, mindo mwanzo na kemea. Mini mkali na jamini ya tukintusi na tetea. Huo puzi na upumbavu anapenda kuniletea. Na kemea ta kwa Mungu we uwezi karibia. Sichawai jiogopa junajua nitafasiu. Najua mission is the king, najua nitapata tu. Doni we na bright future, lazima mziki niandike. Everywhere, every time, mina shine kaza habu. Wenye wigwa wanipendi, basi watashika adabu. Kikubwa ni na Mungu amenitendea majabu. Miki kubwa tasi pesa ni kalamu na kitabu. Wengi mtaa wanatamaa ndo manake. Wengi mtaa wanitaki ndo manake. Wengi wanasema nitati ndo manake. Wengi wanasema ndo manake. Shagundwa kuna tamaa ndo manake. Shagundwa kuna wivu ndo manake. Shagundwa kuna ujanja ndo manake. Shagundwa kuna ndo manake. Bado mini rapa watu wasema sitalanda. Kuma nina mingi, watu wasema sijapanda. Shomu chapanga kibao, watu wasema najigamba. Sipendi kujonyesha ndo kujiongeza kasoro. Maishangu ni tiki, oh my god, nyurumie. Nifanye wako mwema, jina lako njivunie. Ipake damu yako, kini dhuru siumie. Na nifanye chanda chema, ndo mziki ni kuimbie. Bibi, siku zote mina try, junajua nikona muokozi. Bibi, siku zote mina fly, junajua nikona. Mimi, vile mina rap watu wa amini. Watu na nicheka tiju niko chini. Na kwanga misi jalika wani amini. Niko juu ya ngoma na wafuta chini. Napenda kula vyangu, sipendi vya wenzangu. Lo wazindoa kwangu, nilifunzwa na babangu. Koja ni waonye before ni malize vasi. Kimo mini atari, nina konde ndeki fresh. Kona penda basi, turn around, iwe kesi. Punguza tamaa, piga mziki, wacha ucheshi. Nasipendi mambarende, domana naipiga solo. Wengi mtaa wanatamaa ndo manake. Wengi mtaa wanitaki ndo manake. Wengi wanasema nitati ndo manake. Wengi wanasema ndo manake. Shagundwa kuna tamaa ndo manake. Shagundwa kuna wivu ndo manake. Shagundwa kuna ujanja ndo manake. Shagundwa kuna ndo manake. Atia kia ni nane. This.